mukulembeze ekitiibwa ku lunaku lw'abaakalana ekimbukanya essanyu mukwano tondeka okuba nzekka abalala beekwasa kino na kiri okagiba emirimu gitya ojeresa ne tuba mpembi abalala bonna ne batulaba katunekanekanye mu byambalo ebyaka Johnny
Music.com.